real, I swear I'm yours now. Nitake shana we, unidegeze. Tupeleka neputa ni heme. Tembele mchicha ni chume. Za chumba ni siri usiseme, usiseme. Nipali yetu taulime. Za chumba ni siri usiseme. Ukweli kwamba nimekubali. Nipo tayari penzi ni kuingia. Basi shaka ondoa, ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia. Niwe wako wandoa, wandoa. Ukiwaona mabinti wazuri utanikimbia. Mwenzio na hofia. Isiwe magendo, nipe upendo. Mindege wako ninase kwa ulimbo. Show me love, then I show you love. Show me. Nishaza matari. That's why nakukubali. Give it to you my heart. Give it to you. Give it to you my love. Nipalili yetu taulime. Chumba ni siri usiseme. Ukweli kwamba nimekubali. Nipo tayari penzi ni kuingia. Basi shaka ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia. Niwe wako wandoa, wandoa.
Penzi ni kuingia. Basi shaka ondoa, ondoa. Nipo tayari penzi ni kuingia. Niwe wako wandoa, wandoa. Girl, bad baby girl, one time for you. Two times for you cause I love you too. Three times kwa wale wenye wivu too. I love you, baby I love you. Kwa ajili yako tu, you my boo baby. Wewe ndiyo mwenye sifa cool lady. We watch you on game my baby. Na makopo mpaka kwenye baby.
Killing me so free. Killing me so free. So free.
Baby girl look at me.
Killing me so free. Killing me so free. So free.
City music.